Nyale dianzi, loku kama nyongu, nyale dianzi, zani kama nyongu, nyale dianzi, loku kama nyongu, nyale dianzi, zani kama nyongu, lenye dipile kwe mano ni jileu, baby di manzi ya kwe, akwale ya uhani, bamari chaide. Muhammadi anahibu hap Bambari chai bigeni maa Nabi wodi iye ajakulu Ina bigeni pijuba mabambari Obi wodi lana iye ajakulu Edi gurus iye ajajiskulu bi Ya jama Kereba Nyale dianzi Loku kama nyongu Nyale dianzi Zani kama nyongu Nyale dianzi kama nyongu nyale dianzi sande kama nyongu nyale kama chimu mwiani kama kuindiani akona nisa ilema ai zari mamole kusa ilemai fonyisisa ezamara dayote kazadi inabalu inisa inyomangu ilemahu Love is blind Sani, manya kwalitiku Loku, manya kwalitiku Kendrewa, manya kwalitiku Sani Chali loku, loku Nyale dianzi Loku, kama nyongu Nyale dianzi Sani, kama nyongu Nyale dianzi Loku, kama nyongu Kama nyongu, nyale dianzi Zani, kama nyongu, kama nyongu